Chukwu abụ n'ọnụ. Onye mbọ na South Africa. Asị na onye bụ lebu ebugo. Igwu ọnwụ onwe ya bili nụ. Na-ese nwere ike King Grade. Na-esi ọra n'ọsọ bụ. Ka obele nwa si bi ụwa nụ. Ikenga ndị ọsọ obodo bili nụ. Ọkwụlọ ga bili nụ. Onye ọma na ịdị mụ mmanụ. Akwụghị galila gali.
Ga-abazenu. Denunu ga-adizi ga-echinu. Echi ya ga-abụ abụ. Mmasị ga
sugar no see. And the woman one on one day till you do what you do. Like an idea, you not go no no for no.
Gabano Let's go.
23 wise men. Chifu chifu daddy me go be lino. Abu luka no swebili. Ebu benu mwaka. Emergency Ego International Limited. Esi mwadi me go be li. Chicho kene kene yi. Prince ni di oso. 93 wise men. Na fasi mukene yi. Maka na wane mwebedi. Mata lene na wane aje izi ufu akwanu. Ekwa kama nyane nuwanu. 3 wise men nubabolu meku. Mwebule kumwewe bata. Mkwa kambubia. Na faka neku makafao. Eko faka lila kalione nuwanu. Nezi nemulonye kachuku akunono. Chief, Mrs. Virginia, akunono. Kweli liba akumanya oma. Ezi nebili. Iluze nani ibonu. Ikili bifu maziluze nakano. Ife falu kana bobo libo yale. Ipa tani befa nofu nofu. Ife buna nebe suzo. Faji mote mogono. Falu lezi di lora ninenu. Eji onwe kuno nenu wano. Onye sino basinu. Ya walu kwa kojebe. Kowo lanyi awe funu. Fati nye longu no bodo sanu. Eke nega di lunu. 3 wise men undie shishi. Umase gabalu ni. Unu zife nenu wano. Your Majesty, you went to Bessie Ogolie. Uncle Nifedi Yoma, and you can leave. You won't know where we are not true. When you catch you up, no, no. You can't get your soul. It's a massive Zora. It's a Wilike village. Nessie or also, look, he said.